Mwitemwa bantu mwata mfiengulu mubantu Sekeleleni amashina yenu mwibuku ya mushilo Ngaya lilembwa mchitabo Yesu atile chimyu fishabwi
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Mwitemwa bantu mwata Sekeleleni Amashina yenu mwibuku ya mushilo Ngaya lilembwa mchitaro Yesu atile chimyu fishabwi
Chimyu fishabwi
Ye baba Mwitemwa Bantu mwata Kuwabu pingulo Bakalatila Yesana le kuwombela Chichishi na yendi mwibuku ya mushilo talilimbo Mwambika kuwaya Mwele sawandie Kukaba Sama Bakalatila Yesana le kuwombela Chichishi na yendi Mwibuku ya mushilo talilimbo
Downloaded from ilovezedmusic.com.